Ahasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderere u Rwanda imyiteguro itabirimbanije mu mujyi wa Kigali. Isuku iragaragara mu mihanda yose yo mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe urasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose. Umutekano nawo uragaragara ko witaweho, cyane cyane mu bice umuyobozi w'Ubufaransa azasura nko ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, ku ruhande rw'abacitse ku icumu. Egide Nkuranga uyobora umuryango wibuka wita ku mibereho y'abacitse ku icumu wasanga perezida w'Ubufaransa akwiye gusaba imbabazi Rwanda kuba hari igihugu cye cyagize muri jenoside yakorewe Abatutsi.
Harabambajije ku byerekeye kuba yasaba imbabazi iki, natwe twumva bibaye byiza yasaba imbabazi kuko ni igihugu byazisabye. Urabizi ko ubigi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Rwanda yazisabye. Ubu rero n'Ubufaransa buzisabye ni ukwemera ya responsabilite nyine no kwiyemera ku mugaragaro. Noneho ariko n'indi ni ikintu cyiza gisa nk'aho cyabohora n'ababiligi b'Abafaransa bumvaga bafite n'iyo pfunwe, cyane cyane kumva igihugu cyabo cyarakoze ibintu nka biriya, cyarashyigikiye abajenosideri, cyarashyigikiye ibikorwa rya jenoside, twumva ari ikintu cyiza.
Urugendo rwa perezida w'Ubufaransa ruje rukurikira isohoka rya raporo ya komisiyo Duclin yashinje Ubufaransa uruhare rukomeye muri jenoside. Raporo y'abashakashatsi mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mateka u Rwanda rwanyuzemo yagejeje u Rwanda ku icwa ry'Abatutsi. Iyi raporo kandi igaragaza ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, Ubufaransa bwihutiye gucyura abaturage babwo bunita ku guhungisha umuryango w'umugore wa Habyarimana. Abasirikare b'Ubufaransa bakunze gushinjwa ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu kuba ikiraro cyambukije benshi mu ngabo za leta zayikoraga, cyo kimwe n'izindi nterahamwe zikabasha guhungira cyitwaga Zayire. Ibuka ikifuza ko nyuma y'iyi raporo hakurikiraho gushyikiriza ubutabera abivugaho bose.
Buriya niba hari ikintu kibabaza abacitse icumu cyane ni ukubona ababiciye biberaho mu Bufaransa nk'aho ntacyabaye. Ni nk'icumu riba rizitewe rwose. Iyo kintu cya mbere numva gikomeye, twamusaba yuko bafatwa bagashyikirizwa inkiko, hanyuma bakabazwa ibyo basize bakoze, hanyuma nabo bapolitisien n'abasirikare b'Abafaransa nabo bari muri deni barimo muguhakana bo cyane. Ni nacyo kibazo gikomeye kuko hari byinshi batemera, nabo bakaba bashyikirizwa inkiko zikabakatira. Icyo gihe ngira ngo ni kimwe mu bintu byatuma nibura abashyitsi icumu baruhuka.
Perezida w'Ubufaransa agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi igihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Muri 2006 nibwo ambasade y'Abafaransa mu Rwanda yafunzwe. Nyuma yaho gato u Rwanda rwizihizaga ku nshuro 20 jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yongeye gushimangira uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside, abaha ubutumwa mu rurimi rwabo.
After all, les faits sont têtus.
Perezida Kagame ubwo aherutse gusura Ubufaransa mu cyumweru gishize, abanyamakuru bamubajije niba yifuza ko Ubufaransa bwasaba imbabazi, abasubiza muri aya magambo. Biteganyijwe ko Perezida Macron agera i Kigali kuri uyu wa kane, aho azasura urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi, ndetse akazagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Asuta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.